Ante na se ka o ka jɛmukan di aw ma, o kosɔn an bɛna ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen di aw ma bi.
Ni jɛmukan ye Voix d'Amérique ka seko ani dɔnko ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni jɛmukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jɛmukan in a kana fɔ a kɔ sabula nin bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Yo yo yo, farafina foli lamɛnnikɛlaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye, an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la. Farafina foli jɛmukan a sigira nin wagatinin na, aw kulo bɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ ani aw terikɛ Modibo Dembele kabi Washington DC. Balimaw, an ka foli ani tanuni a b'aw ye. Farafina foli, mɔgɔ minnu t'a dɔn, ale ye Voix d'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segin bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari o wagati kelen fɛnɛ la. An bɛ sɔrɔ direct la Facebook kan VOA Bambara. Ni mɔgɔ min m'o sɔrɔ, i bɛ se ka na FM kan Bamako, o ye 102 FM. Gao, o ye 106.1 FM. Tombouctou, o 90.3 FM. O ta bannen, balimaw, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka site kan, o www.voabambara.com. Balimaw, jɛmukan sigira nin wagatinin na, aw kulo bɛ ani aw ɲɛ bɛ aw terikɛ ani aw ka ciden Modibo Dembele kari Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a denfaya o bɛ jɔn bolo? O bɛ Bajara de bolo. Bajara ye jɔn ye? Ale de bɛ wele cɛkɔrɔba min bɛ Kebugu ni ale bɛ Kɔnɔbugu mara la, n'u b'a fɔ o ma ko Anga Yanbila. Anga Yanbila, ale de y'an ka invité ye bi, ani a ka manager ni o ye Buwa Tunkara ye. Nin kɔnɔna fana na an bɛna a ka yɛlɛko baro caman lamɛn ani ka tila ka dɔnkili duman caman di aw ma, mun ye Dr Kev ani Basbi ani Madol. Walasa an balimaw, yanni an ka tɛmɛ ni jɛmukan ye fɔlɔ, an bɛ kɛnɛ sigi ni Dr Kev ale ka foli sɛ o fɔ mun ma ko sanu negeni lega, let's go, song from MALI Mali, on y va lega.
Bajira, I b'a dɔn min bɛ bi, Modibo Dembele Ameriki, Modibo de ko k'ale tun y'a kanu, ɲinan k'e bila ka taa Maka, yala hakilila jumɛn b'e la Makanda ko in de la de? Jamana, what was Jamana?
Globila.
It's Karupana, Karupana, Karupana. What was the Kasawa Kanale Kalangana? Uga Maganda. Iwa. I'm money a fat man. But I was such a little time, Maga. Okay. We'll get you an idea for you. Nintara. I talk with a talk for it. This is like a dinner. What is my land affair for you? I like a rich. O Tamil of it. Middle fra. Obin Dimi. No, Dimi will laugh. Halting and Yagasro. Never the American Magani Magandai.
Ndrege. Oh, and we're Maganda way, Bajara.
Me a quay. Seven ya quay. Not for a woman like a bitter.
Bajara give me again a pa.
Make a bit pa.
Bajara did that at this. It's a
shower.
No,
I'm going to go to the house. Ni ko le papa na kalena la bele ko ta ni ma bla am ko ade
nya ba mo nyu bla
ko
me bajara o million yingo ku ya me keep sick to okan mana keep sick to okan ade ku bi fe ga to ga do de fo u bi se ga mi vam
ah to ga
awo
u de bo de na fa
awo ti ga to ga do fo mi ku ya me keep sick to ga la ku jibun pa se ki trege shigo ni magaye shigo bi franci
Chico
bi France ko chico ko bajara be France la ko djugu Chiga tawo
Ah ni waga chico ni waga
Chiga France ro de photo ka
A première fois dernière fois Ah ko musa de na dia be nyaka de ko yela bala A première fois dernière fois A fois da kan na ba ka ken
Ah
A fois ni ka ken na ba ka ken A première fois a dernière fois A fois da ken na ba ka ken La fi ko musa de na dia be ko nyaka de ko yela bala
Who much am I for us?